yimɓe dillo wonɓe nder leyɗe janande na nder leydi din hunde noon ko neeɓi no waɗi ɗuuɗal waɗatana ɗum gam heɓa ko firti muraduji maɓɓe far filla kawrol jawdi illa hitare duuɓi 1980 fi rewɓe dillo wonɓe hunde noon ko hona rewɓe ba seɗɗakal fadde ɓe jottoto to ɓe fondi ɗon Kabo Moussa mo Guiné e Abdoulkader mo leydi Niger gomɓe no wuuri Bobo Djoulasso nder leydi Burkina
effectivement
gonga miɗen gi'a rewɓe ummotoɓe leyɗe mumen yehude leyɗe yasinɗe enda keɓamɓe saɗormaji sanne no torru dow laabi ɗi enda ñande gom mi hi'i debbo ɓi leydi la Guiné gom ummidiɗo cukaɓe mum ɗiɗo yehude Algérie saɓe diwowa ton e nder Algérie dow lawol wartude wuuro debbo o heɓiɓɓe mum gaɗi balɗe gala ba diyam ɗamɓe lotoro goto nder cukaɓe ɓe enden ñawi nako croix rouge walliri o ñawti
dille gom miɗon potta rewɓe dille wonɓe leyɗe gom komi yewta yeggiti fa abada himɓe Niger non ko ummi leydi Mali iɓe jaaha Bobo Djoulasso ɓe sappo e tato non camoyi dow pasatoɓe bomɓe ɓen worɓe ɓen fu barama amma rewɓe jeetato keddiɓe ɓen ɓe kulƴinanino
nder himɓe dillo wonɓe leyɗe ko hiisa nder himɓe million ji 2,081 no waɗa rewɓe dillo wonɓe 1,335 dow ko ƴewata fi o Kaba Moussa no watti gokka yiide yewtereji pindinol ɗumne farko ƴewata caɗale ko rewɓe ki'ata nder fi dilurdu Abdourahmane Ouattara ɗumo holla wiide fi o ko watta mosol mum heɓe sayde leyɗen keɓi laabi hawrugo jawdi nder leyɗe maɓɓe
ko himɓe kaani ƴamodirde kan woni ɗume woni no watta himɓe dilloyde leyɗe mumen yehude leyɗe yasinɗe enda minen rafigal neɗɗo waɗa wuuro heɓa ko humtiri haajuji mum kanni heppori leydi ndeni lumako muɗum sembiɗa ko neɗɗo sigili fuu waɗatako bako iɗum wi'a ɗum durwan singude gollirɗe nder leyɗe amin ɗe enda lumako leydi denino sembiɗi fotay goɗɗo war singude gollirde lawol golle ɗen he koye mum pirtoto neɗɗo fuude illa wuuro no heɓa ko hiɗi ɗume wurtinta ɗum yehude
yaasi
ayaru leydi ni